Sizigqibe ezalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomculi wehouse uDJ Sintu Savantu ephethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi siyabuya eGoli. Le nsizwa idabuka esigabeni semphafeni eCholocho kodwa icula iwele South Africa.
Ngibingelele kuzona zonke indawo bakwethu lapho likhona uDJ Sintu Sabantu ile nsizwa ecula ihouse iwele eGoli indaweni yaseDeepsloot okwamanje bakwethu bengizokwethula umsebenzi omusha kaDJ Sintu Sabantu isihloko se-album sithi ziyabuya eGoli mawungenamali kunzima bakwethu mawungasebenzi nani liyazi eGoli uphinde ube yisibotho kahle kahle uma ungasebenzi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
UDJ Sintu ngamthola unamba yakhe lena ethi 0791390738. Uyatholakala uDJ Sintu kuWhatsApp nakuma calls. Ngiyamcela ke bakwethu ngiyanxusa zonke indawo ngoba ngilapha emsakazweni nje ku Studio 7 ngibonge kakhulu bakwethu. So ngiyacela ukuthi ingoma kumele ifinyelele iziyofika nako bogogo badlalele bakwethu ingoma ogogo nabemakhaya bejabule.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Bengicela nje isupport kunina bakwethu lihambe bakwethu. Ngiyacela ukuthi niyokuzwa umsebenzi kaDJ Sintu Sabantu niyozwela nje ukudla kwendlebe lapha kuma YouTube. Uvele ubhale nje uthi DJ Sintu Sabantu sivele ziyavela ingoma bakwethu. Siyanicela TikTok, Facebook ni comment ni subscribe.
Tolele mandami, tolele mtawetu, saka mani mani, zobu ya mchisemba.
I'm the bishop of the line.
lo umculo wehouse oka DJ Sintu Sabantu ephethe idlalade elitsha elesihloko esithi ziyabuya eGoli. UDJ Sintu phela udabuka esigabeni semphafeni cholocho kodwa ecula ekwele South Africa. Walivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngesithi asidibaneni njalo kusasa. Ngiyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.